brother D.
Jam Records.
Jeff hands on the beat.
Taka ni kushike kama shozi.
I say hold up, so wait, ati dance kwenye beat tena pozi. Wagai wanatupa tena tosi. Ntaka ni kushike kama dozi. Ati dawa mara kumi overdose. Ntako kuje homo midisoki. Kama miaka mingi siyo popi. Siyo popi. Big Ipo, Big Pa. What next? Carthill. Big Book, Big Pa. What next? Coffee, Big Book, Big Ba. What next? Coffee, Big Book, Big Ba. What next? Coffee. Das kama popa, unataka dip ama hada. Das kama popa, unataka dip ama hada. Ati so fresh, bada niko so fresh. So fresh, baby nikwe oshe. Ati koza boy nikupe matoke. Don't be mean when I'm done. Hapa niko gym, mina jaza, you know. Nikirudi first, mina laza, you know. Hata kama shimo, mina jimba, you know. Leo niko fan, wewe singer, you know. Ntaka nikushike kama dozi. Ati dawa mara kumi overdose. Ntako kuje homo mitesoki. Kama miaka mingi siyo popi. Big Ipo, Big Ba. What next? Coffee. Big Bo, Big Ba. What next? Coffee. Big Book, Big Ba. What next? Coffee. Big Book, Big Ba. What next? Coffee. Das kama popa, unataka dip ama hada. Das kama popa, unataka dip ama hada. Today, today, leo weekend. Make your friend meet my friend. Tonight paka tena no end. Karatasi kwa kitabu open. Dance okoto, mini dance pokoto. Bado wanna sell that with okoto. Fire in a pan kama di gogoja. Unataka miti that with msokoto. I say hold up, so wait. Ati dance kwenye beat tena pozi. Wagai wanatupa tena tosi. Ntaka nikushike kama dozi. Ati dawa mara kumi overdose. Ntako kuje homo midisoki. Kama miaka mingi siyo popi. Siyo popi. Big Ipo, Big Ba. What next? Coffee. Big Book, Big Ba. What next? Coffee. Big Book, Big Ba. What next? Coffee. Big Book, Big Ba. What next? Coffee. Das kama jeje. Unataka big ama biga. Ati das kama jeje. Ati Jeff anataka zile biga. Ati das kama jeje. Kama jeje. Das kama jeje.
Jeff and Zonobre.